We came dressed for our funeral, cause we finna kill it on the remix, yo. It's me and the gods, black kings or black tuxedos. The flow is dope like a kilo of coke, cigar smoking like Castro. Revolutionary minds, do it, who's gonna stop this, yo? She's all hit me up like, boy, come get on this project. We for the culture, and I'm gonna hear some fast. I'm gonna go I put on my armor. She's a honey come by, chumo muchiganza. My boy, to the ganza, to a holy beat, muchikoni. To the humus in me hand, boy. I'm a man, I'm a king, I'm a god. I'm a beast when I get on the mic. I'ma feed the streets with that hot shit, make a nigga go crazy and lose his mind. Peace up to my G's worldwide, stuck in that paper, keep going hard. Peace up to my G's worldwide, stuck in that paper, keep going hard.
The business was sanya magambo, the business barasi mirongo, the business neburi gitero, rapping bending just ngora marongo. Finita yikuri sosozi, tumaba mge, bava mumorongo. Ichinzanya ngumu gaba onu guchanganya game, ngabari nda defo. Nigga, I don't quit, killing the game like Kobe did. Up in the air like throwing wings, I feel free cause I got the keys. Since I've been designed, kwatiriza ntange byanje ni gaga herezwa ndimo nshaka inzira matirize ngo nkore bemere banamereze, you know
tumuga bo ikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo ndumudada tumuga bo zivasi zizubuntu rekera shakira ku masoko ni ku masoko izanjye burya ni ku masoko tumuga bo ikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo ndumudada tumuga bo zivasi zizubuntu rekera shakira ku masoko ni ku masoko izanjye burya ni ku masoko.
SHI, CCO, BGY, CEO, KOD, she's in me, so I'm killing shit. Here we go, I'm self-made, I'm self-paid, like Scarface, I'm a savage. Man, I'm ready, just give me the crown. Mama, I'm ready, I hope that you proud. Apparently, I do this shit independently. I'm El Capone, what cabbie dip, just and be quoted a family. I got the mama mentality, I broke it, I bring, I'm watching it. Now me shut down, it's a shutdown. From the projects to the suburbs, I went to college and drop off. I tell my mortgage and drop offs. Kufana chair, and I do massage. Njya ku rugamba ngo ejo hazaza nsabe nka ruganzu ni nayo mpamvu nguri hip hop ntabwo umusanzu AOCK chiri good day I'ma pull up in Canada next week hey kuri drip saba kapo doing big nk'umugabo
is the OGK my haters don't want me to shoot my shot turabaga tukifasha even though turi hagati ya babisha plan A ni kukapimisha plan B ni ukuzana kwinca uriko mbaga ruramurika ta ntihabura facts nyinshi sha I'm the man woody given walk my volunteer njya time ya drop time ya break time ya kunywa biya kida blog wanjye kuri gahunda we no fear ibi bikwereka ko nta mwanya njya mbona wo kujya mu ngutiya ndumuka puta jya utigihe mu buryo puta ye makiya ndumuka po witegereza uburyo puta fata bakidiya gutera risara masinia ntibe mbuza guheza mu bajonia kuri dawa beer bra naba ninyesha mba yo muri seria snitch igerageje kuvuga she nibwo ibona uburyo nkatira better you call it hajera kare cyane mba namaze kwihanira sniper barida better you can feel someone's a kurira ndumugabo nka katafikubita ugahetse libya
ndumugabo ikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo ndumudada ndumugabo zivasi zizubuntu rekera shakira ku masoko ni ku masoko izanjye burya ni ku masoko ndumugabo ikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo ndumudada ndumugabo zivasi zizubuntu rekera shakira ku masoko ni ku masoko izanjye burya ni ku masoko
yeah. Ni drill life y'umugabo si loko ine vibe nk'amabari ku isoko se nk'ubu muri tayari koko ndi hejuru murika hasi nkoko respect niyo nkorera love yanyu no gutorera ndorera abanzi magaze na shomba kore demera abanzi nka boss nabonera broken manje ni green panther KGL mu maraso ni panda I'm lost in back ninga king kunta kuri manje abakuru nk'ya Kim Jong Un tsigaye mbaho nk'ingagari fit umurimo wa na ko mfite ubukaro nkagira urukundo mutse muri rich nka gold ni is the professor Papa wabana batose san big dealer waba foreigner ndumugabo w'amashori yanyu
Ayo ayo what's a one oh my nigga hello muramus ni wa mwami kazu mena balon nyita kicha changu nyite coach mama sita nyita ndabaga signor sindi signorita j'ai un loup dans ma gorge pas un sourire j'ai un rap qui déchire toutes les paris j'suis édion moi des vélons un grosso modon je suis un snapper badabim badabon nabahaye ku mafone ari narabiz mu ikayi barapanshika banyuzwa n'iki ndamutsen kwe ma bombe nzara nandika watch yourself why you say bombo damn ndumugabo tanga show nta commentateur period
rock of the line invented feminist movement yari igamije gushyira ibitsina byombi mu kazi gasoresha umugore n'umugabo ngibyo umugabo yakora byose n'umugore yabikora ba umugore yaremewe gukora ibyo umugabo atakore ndas umugabo yubaha umugore akarwanira famiye akayibera terms and conditions kugira ngo wuzuze ibisabwa byose ubone wubahwe ku musozi wose ubone ngo hatarabaho ibiremwa byose hari ijambo mu kurema uzaba umutware w'ibyo byose yari umugabo kudi chapeau kuri buri musore n'inkumi bitanze kugira ngo icyo gihugu cyiza twarazwe gihoranije abo uwo ni we mugabo byaranditswe ko azajya yiyushya akuye ari uko yagombye gukubara arabwirirwa umwana w'umuhungu ariko ntajya burara
Holy Big Murder.